Exclusive at ZWB.
Banona chungu, fweba ume bafishiri kiti.
Round of music.
Brand Jizo, master.
Sweet sounds of Mr. Day One.
Every time a nigga tells me what to do, that shit bothers my pride. Been eating beats for a while, na mbomvela satisfied. Ni yaba koseleko weak, so just step aside. Most of you rapila na 9 or not qualified.
Muka nipereke chape kumasi, ndaba narema kupaya mabazi. Wakambaba na machiki, batibatiwa monga ni wakazi. We unga paye ni wiso, monga ni rifari ya rikufazi. Uzika madiwe breadwinner, kuma upanga mabanzi.
Kana panga zali, 15 ya queen force. Tunga ni dope ni repeat a full chili sauce. Lesa tapele ala tamika fie TV shows. Bene leso nefa show a rapper no remorse.
Nika kulangiza elephant, usaka mbendi ni Bobby. Ndaba na brena na pressure Esther anga ganize ni Pompi. Vela koche na ma punchline, nepanga na ma assorti. Zili mangara po fair, monga ni zinaremba po chimozi.
Most of the time I see them trespassing in my area. Kakamba mstick sini miningani na malaria. Born to win, I was born to win, not a failure. Ululuku voice, ni meo beat boot terrier. Time is money, you gotta pay me if you waste mine. Banona chongo mugemu bafala JS9. Blow wana rap, noti tunkana ma baseline. Poni pasa juice, usai hivalako red wine.
Okay, langa patumba, monga ni 7-0 na wa airtel. Ngati mukamba mabazi, nishini Johnson, ili kuchel sell. Nangani na parandani, ndaba sini zivapona kugera. Manuza ni wakari, ndine chivulu, sini mamvera. Angani pae ni Eminem, sakoti mepi na Jeko. Pene palipeka ngono, ni macho kapo, nopanga feko. Nukuposhira patiari, nokuwevinga, baba nilipo. Sini makonde bulesi, ndaba sikuli mushe na kudigo.
Kwendo mutimba, usapoka ukavimba. War ready for that crown, bushe ni ndani simba. Jose nka featuringa rapa sama jimba. Banona chongo mabazi fulu tili mujim bra.
Ninapanga kona lebo noti malagazi ya pa matepo. Gati wafuna kuyaka nishini sava jonsela makepo. Wakai banita bologo wama niziva singine kemo. Na usto ndie kwa tu mubwira mutembe force makemo.
Exclusive as ZWB.
Nabunsi.